gang. That's msafi.com.
Wapo. Hey, machis kibao. Zinawaka. Wazee wa ground. Wasogeza kiredio karibu wapo. Achotea chotea kunituashe moto. Hey, tunakura upepo wa bahari. Okay, okay, okay. One test mic.
Pacheko ni rundo.
Naanza kama nimevulugwa, kama nimedata. Wamenipa bitcheki ni navoibaka. Umsitu wa vina, wamevamia chaka. Ipo na wana kutuna choma zinawaka. Kama una story kakimia, upo utawala wetu watu wazima. Atuchekeshi tumenuna, kwetu marezi sio uruma. Sikia, na flow imedunda ifa pit. Nimesimama watoto akalie kit. Nasambaza news nipo fit kali kit. Kira nikigusa ni hit, kira hit hit. Naanza. Kumbe ulikuwa bado ujanza. Baridi kanyaga sola.
Ukituona tumechiri tumetulia. Tusha zipata nowadays tunatumia. Tusha pitia shida tabu tusha umia. Usijifanya unatujua sana utaumia.
Utawala mpya machizu wale wale. Bado tupo gang tunaishi vile vile. 26 kipaji timu ile ile. Big time tutakutana mishare. Nipendum nipepe padi wanyonge. Binadamu ndo walivu wache waonge. Tupo gang tunachoma full pombe. Usituaribie siku usitake tukukame.
Tupo gang 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 gang. Tupo gang 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 gang. Tupo gang 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 gang. Tupo gang 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 gang.
Awabishu wa kinyelezi. Akwa mpepa. Aubaos Adobayo. Anakubali kilondoni ntogo es. Yanga. Sikia. Naongeza bass, naongeza beat. Wasikia ote iwa naoni dis. Naongeza punch, napunguza pinch. Na flow midundo wa hip hop upipi. Sikia. Wezi kufika nilipo. Hata kama nipo kama sipo. We endeleza fyoko fyoko. Siku shanga indo jadi yako. Sikia. Walitaka wanitoe kwenye top 10. Ya fresh baka leo mina maintain. Bado tupo gang japo tulikuwa gang gang. Niliopitia sex ya type woman. Alhamdulillah inshallah. Sija feri nasongesha utawala. Nasambaza news kila kona mashallah. Uganda na ija intolawa.
Uno, 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 uno.
Babu duma mduma gang.
Simeka.
Tupo gang gang. Gang gang. Gang gang. Gang gang. Tupo gang gang.
Music future brand. Anikiwa na Pacheko midundo.
With Falas. Napiga beat kama zombie.
Ashokari wewe. Atimu ile ile 26 kipaji. Abogi mani. Mitume. Awesu gula mjanja. Rabbit. Ayubu. Asajoman 26. Ashokari wewe. Awatoto wabadi antazi mtani utalo mboni. Amande lodi night. Anakubali wanangu wapuani mbakabala. Awabishu wa gums. Asajenti.
Kuangwa makali kutoka kwa DachiMsafi.com.